It's a bride, you must. A big man, Mose.
I told you, my dude.
I'm out brain. I'm on the Mr. Lovers.
Downloaded from GastroMusicBlog.com.
Mama Nariwa, Konji Kuchi Ava Kutundani. Kona Ufuma Narika.
Mihano hakaye kukala mulume nde ukatula mulandu ukumurali mwaubilo uwe ninowe uvajika kumwane kashiwahe chinga bantu vako hebelenga ni mwavo uvajika ni kuidahibi hey life ino kati kushuma ni mwabibi mabene ukushinga na hanganiki ni maduba ntongu tilinga vayaya vasha kuumba kwa namini chichi kanuki nga imwa echa ndirindi kushuma ayiko navi uhuya ndangani heveni mingi maribuzi kachene babanga swag.
Muna kikukopana ni manyando. Ona fao sama tamaliki kutia mwali gongo. Ige kusapu mama nyando aferi. Ona ati afera esimane kideiri. Kupinduka kuseni ni jopanga mapulani. Ni kupanika hovi aha hapani. Mupilo ndele kuruwa vowa. Endele waninevi uwa nehokowa. Hano hakae kukushinga ndele uji na mari. Naluvire ujimu gangaeva ushinda vani. Aha ushi jimu gaizi make your choice. Yes sir. Kachare serebu.
Manyando yalifasia, mama nalira anti manyando yalifasia, ina kafela lili. Manyando yalifasia, mama nalira kuchi 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 ava kutundani. Ona ufuma nalika, kuchi era kutundani. Mama nalira kuchi 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 ava kutundani. Ona ufuma nalika,
kuchi era kutundani. Straight from Kachare Swag Boys. Fera kwa kuvereka, niru na kwa pata rukava nirika. Seru vata niru na rukareka. Kivisemu inge bora magira ondiki kumaka. Upiro woi kikufata fata. Kwa pata niwe na ukachapata. Upiro woi uto kwa kutundana. Kuti niwe na uvare kwa watu vangana. Azirungu fera niwe na wanana. Akuna kute wava fumanarika kiwava uru kabaki wanana. Kuna kerezo ye ni mifabwana. Kuti ni mina muvereke kwa pata mwewa mabwana. Iso boy, new master, straight from Kachare Swag Boys, fantastic music. One day Mr. Rafa.
Western Baza, Society Bizo, Mr. Bright, Romani Siki, Toro wa Midanso, Stysoni, Deframe, Cause Boy, Mr. Franklin Power, Koma Kitizo, I see ya, Lester General, I see ya, Commander Gaza, I see you, Silent Savage, Vina Diri, Atipuanjapo, Vina Jaja, J-Boys, Gamkunga, I see you, yes I, Akiso Shamsi, Namiona, Ozi, Manista Somwezo, I see you, I see you, yes I. Chapwano kubwa, nishushuka. Shina yuvani kena hiti mustri jatibwani. Wakaigari wonsetu wa miposho.
Downloaded from GastroMusicBlog.com.